If you missed it live, catch the podcast on kaya959.co.za.
Unfortunately, today there was some really unhappy residents in Diepkloof Hostel today. They decided that they were going to protest and really barricading the N12 East and N1 North. If you were amongst one of those people who was disturbed, I'd actually like to hear from you and how you feel about that. 086 00 00 959. On the line with us to explain what that was about is chairperson of the Diepkloof Hostel, Sibongiseni Khoza. Siyabonga baba, good evening and welcome.
Bazama ukuthi abantu besikole indawo ezirayithi zokuhlala.
Mhm.
Athe engakhanda lawo mafethi lawo abantu ababeselele zozindleza abazange besabuyela kuzo. Zabe sezizo zendlezo seziba yirentali sengena ngaphansi kaJoshi. Khona labo bantu namanje still basahlezi kuma-temporary unit.
Ngizokubuza baba ukuthi bekunini lesa sikhathi bafana
Manje abantu
abadinga ama units bona bangakhi?
Ngizothi nje
Kuyazwakala baba, kodwa upremier wathi wanifakela no wifi na jabula. Namchazele ukuthi nina niyakujabulela lokho kodwa nifuna indawo ekahle yokuhlala.
Yazi sifanele ayikho into engiyithanda njengale esikhuluma umeya ngoba ayikhuluma umeya ayukhrim.
Oh.
Umeya owayekhuluma wathi umeya I wife has now, you know, cases the book and a man, a match to take a set of what was following the manager. I guess we now, my man's like a paradigm of the king.
Oh, being a man,
the work and the man's day, putting women down in your commands, what a man's effect on the paradigm.
Okay.
So the interlude was a good enough for the man, sister. So, who may have the what he. Because I would say 11 in Guyano Crimea, go, but Mina Angina, you budget. You enumeya sibe nemhlangano naye cishe mangaphosisi kwazi kwakabili ecela ukuthi icela bembizele ume ukuprima uprima akafuna ukuza kithi so ke ngalo ndlela ke sibe nemhlangano siphelelo cishe M7 isifisa le province singenge ukuthi sifondele phela ize kubantu izoba chazela ukuthi inkinga ikuphi yini uprima engafuna ukusondela ezi le budget leyo ayememezela previously and budget speech yakhe ya previous ayethe uzozilisa ngaye ama-hostel apula uma-hostel awalungisile njengomanje siyakunye i-financial budget iphi leya budget le ayikhulume ngayo laphaya ngoba izindlu ziyawa phelelo naw uma ungafika nje ngasaba ngisho ukungena kuzo le
manje-ke nikhalela ukubona upremier kusasa kodwa niyambona u-MEC umayini
Yes, Into siyicelayo ukuthi asho uprinyu ukuthi le mali yethu ayesibekele yona iphiphela kuzokwazi ukuthi labantu abahlezi abafuna namanje sisifanele njengoba lina kanje izulu mina ngishaya uvalo ngoba angazi ukuthi abantu ngavuka kuthiwa i-hostel iwile yalimaza iy'ngane yalimaza imindeni so mina ngishaya uvalo nje ngingenalutho ngoba abantu beza kimi makunenkinga so-ke bona banayo leyo nkinga esibhekene nayo njengabakoji nalangaphansi bona bahlezi kahle ezini kodwa ekugcineni yibo abaphethe ibudget yalanga
okay kusasa-ke kwenzakalani ngoba angithi benitheni nani sazoprotesta kuzokufika mhla ka 29 May njengoba u MEC ezakusasa nizwenze njani
Sizobona ukuhlinzwa afikubeke nje dadethu ukuthi idiphu fosela ayikho violence ngalo ndlela ukuthi isive lesuke nje ivele ile kodwa iqiniso lithi uma kufanele sibele ama right age sifike siphume sisile naba bayakhole ukuza kusasa okay ngicela ukuza kule nkulumo ongibuza ngayo into esicela kusasa uma yini sizocela asinike ibudget yethu leya lezindlu ngoba before sicala final sicale the oversight nesi ngeli hostela sihlonde lonke ihostela abheke into esasikhuluma ngayo bese simbuza ukuthi ungakhona nokuhlala isikhathi eside la ngoba uma ungasibheka nje kwethu uma ngakuthumelela iy'thombe ezinye izinto seyibhalansi esikhini esisodwa ukuthi uma akushiyo bonke labo bantu angazi yenzakalani phakathi lapha kumbekile esandedeni kumbekile phakathi la kunomgodi awazi noma ngaphuma magundane so ukuveza nje ukuthi siphelele hayi ngoba si-violent kodwa sizama ukulwela amalungelo ethu nokubheka nje siphelele ukuthi nathi njengabantu abahlala edikhi fose siyakufisa nathi ukuthi sithole izinto sihlale nemindeni yethu sihlale ney'ngane siyikhulise kahle ngoba angikwazi ukuthi ngithi siphelele ngihlezi la endlini erumini lami elilodwa ngapha ngilele ney'ngane ngapha ngilele nomama anginaprivacy kusho ukuthi ingane yami ngiyifundisani ngithi ayikhule ibe njani ma ingane konke ezizobe sikwenza la ingane izobilelela phansi kulalele
asithembeke ukuthi kusasa uzofika-ke u-MEC mhlawumbe babukhoza sizokhuluma-ke emva kwalokhu
sithemba kanjalo sicishe mhlawumbe futhi-ke uma esekhulumile angikuthembise futhi ukuthi uma ukuthi u-MEC sesikhelela-ke akasiniki lokhu esikudingayo ngifisa ukusho ukuthi asikwazi ukuthi sizohlala silinde sizofuna siqhubeke ne-protest apha ngithile umayile enze le nto esifisa ukuthi ayenze ngoba thina singabaholi basehostela asikwazi asifike budget kodwa iqiniso lifunele yena esondele ezolekelela lo mndeni yabantu engelilanga ezothi masithi siyavuka njengoba kuney'mvula nje esifike kuthiwa isigece
Sibongile baba. Siyabonga baba. Sithemba ukuthi kusasa kuzohamba kahle. Chairperson of the Deep Kloof Hostel, Sibongiseni Khoza. As you heard, tomorrow they are hoping to see the MEC of Human Settlement in Gauteng to try and iron out all these things. They want him to walk around in the hostel to see for himself. And they're really asking one question. Where is the budget for the human settlement? They've been promised homes. Those homes were never delivered to them. They're saying 20 years ago already. And they really want an end to this. So they're saying if none of this comes to fruition, they're going to be protesting all the way until the 29th of May. And unfortunately, there has been some disruptions on the N12 East as well as the N1 North. The police were there today, used some rubber bullets. What I'm hoping for is that we don't get to report any fatalities while all of this is going on.
If you missed it live, catch the podcast on kaya959.co.za.